impotenta. Imbe kupusho, unde yone kuku. Sabane landi lord ya kanulite. Sabayo na kayumba mbele wange. Nyongela kimime birungi nyongela. My lord, nyongeza kimime birungi nyongeza.